kezi unendawo efihlakele nokuyindawo yesimo sonke kuyindawo nokukhuleka ngithi khulela ungaphezi
Kitty Kulega, Mrs.